Dumelang, lebitso la ka ke Refiloe Ntshege, ke nna Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Ntate Premier Panyatsa Lesupi o tswela pele ka projeke ya hae ya Nasipane ebile o bontsha a tlo hira batho ba 40,000. Ho bua nnete, projeke ena e sa le kgebotswana, tjhelete ya teng ya ho patala batho bana ba bangata kana e tswa kae. Ena ebile e hlahiswa hore re botse hakana ke hobaneneng. Dipotsong tse ke di botsitseng ka palamente, mme Faith Mazibuko o ile a re Nasipane ka saeteng la social development ebile e fedisiwe ka di-31 tsa March hobane e sena tjhelete. Fela ha re ka hopola matsatsi a ho feta, o ne a bontsha hore ho na le 48 million e ile a tloswa ho projeke tsa poverty alleviation hore e tsebe ho patala batho ba Nasipane. And ha o ka nana, poverty alleviation ke di-programme tse o tshwanang le bo di-dignity pack le bo di-cooperative le di-food parcel. So ha ebe tjhelete e tlositswe mo e kana ka 48 million, ho tshwara batho ba rona mohlomong ba safarele ka ho tloswa ha ditjhelete tsenana programmeng eno hore di iswe Nasipane. Re ntse re sekaseka taba ena ebile re tlo botsa dipotso tse fetang hore re tsebe ho ba le kutlwisiso hore na ho etsa tjhelete ya Nasipane e hlile e tswa kae, le hore na social development yona ha batho bana ba 40,000 e tlo fuwa ba bakae. Ke a leboha.